your bestie. Mbadda unga nkuru wozako Nensara webiru wozombi teke mubigambo Segura vana lina kowe bintu vyo mkwano Na kezako na inga uligwefu na vityo vityo Mkwano kona lini na atenga munchi mulo Mungu webare kunze jukira Uruvanyo menyo nefuno muntu omutufu Malaika webiroto My choice cream de la crimson na uzika Yekwegu inasimo mtima teguchaa yuga yuga Love yo ya senga na lali na nanyuera Wanzuguri romutima nene yongiro kuma Ebinyizo nembiga Mfaba nyo kubyewala Mase kusisinka nubula mokuta andike vya dala Mkusubiza nja kola bulichisoko kusanyusa Esoka kutonya Ojukira mululinga tenacha Yetufude wala chikwano Webale kungu minkiriza Sinze mwangu enyo Wanja galira yo Onzikiririza amu Kwe kubera chino chendi Mkwa gara mubulingiri Mkwe itira besti Mama bulamu Nzasikari mungu chibabu
You're my bright light, you're my bright light rain. Symbol of us, yeah, you know I might stay. Since you did a second, now you took my heart away. And I love you, babe. And I love you, babe.
Nkusubiza binonga biva kuntobo ya mtima gwange, mukwano gwange, eyafuka mulongo wange. Munango lichamuwendo nyeri obulamu bwange. Ekitufu kiri nti wansi nsera nakutegeera Santa kemanga nebucha no nefulira Gwampanise mubire, guwamponye emisege Nagwira na nasumbuka na kati nafuna emirembe Kimuli kyange kyansonga, nkwagala butayosa Omutima teguli kusonyiwa, nekimala kiwotoka Yakumpanga kirabo, nava mubiri ebyekito Ebirowoozo byakula, ebintu mbiraba bulala Webale kunzimba, nsima byonna byokola Onjagadde ebyalagirwa, gondaze gwa namaddala Ebizibu tebibulamu, naye tubeerenga bagumu Ekyabogeza ekyo kyangu Tubaleke banomemu nze kanfube kunoonya oleme kuba nakyojula kembu yagazi kunte oba amayengo gajje nkusuubiza siri kutaa lubeerera nze naawe
From today be my sunny day Now I quit for so I can dare Till eternity let nothing break